Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti bamwanyi mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika iravugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Naho mwebwe mudukurikira kuri internet ni kuri wa3@ radio yacu voa.com, ariko rero ni mujye no kuri YouTube na Facebook kuri VOA radio yacu, naho mukurikire iki kiganiro cyanyu muri isanga uko kirimo gihita.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze kuri mwese muri isanga. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 umuryango w'abibumbye Loni washyizeho umunsi mpuzamahanga ngaruka mwaka wo guharanira ukuri n'icyubahiro ku bantu bazira guhonyora uburenganzira bwabo ku buryo ndengakamere, by'umwihariko abazira iyicarubozo, imfu zidasobanutse n'abazimizwa n'inzego za Leta. Ababo baba bakeneye kumenya ibyabaye, impamvu yabyo n'ababigize mu ruhare. Niloni yabivuze icyo gihe. Byifashe gute rero mu Rwanda? Nibyo tuganiraho n'umutumirwa Uwamwezi Delphine. Ni umwe mu bashinze umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu witwa Rwanda Accountability Initiative, tugereranyije tukagenekereza ni nko kuvuga umugambi wo guharanira ko u Rwanda rubazwa ibyo rukora. Uwamwezi ashinzwe muri uyu muryango wabo gukora ubushakashatsi, gukusanya no gusesengura ibimenyetso no kuganira no kugira inama abategarugori babuze abagabo babo. Ari muri Australia. Ntabatindiye rero mbazanira umushyitsi. Delphine, uraho neza? Urakomeye?
Muraho neza Bwana Kamirindi.
Ikaze rero muri iki kiganiro nuko muharanira rero kumenya uko ibintu bimeze, by'umwihariko wowe ugakora ubushakashatsi ugakusanya ibimenyetso, ni ukuvuga yuko ubwo ngubwo umenya n'abantu bazimiye, abantu bapfuye ku buryo budasobanutse. Hari ingero waduha z'abanyarwanda cyangwa abanyarwandakazi aho ngaho mu muryango wanyu muzi bazira bene ubwo uko guhonyora uburenganzira ku buryo bukabije gutyo?
Ingero ni nyinshi cyane, ingero ni nyinshi, ariko kubera impamvu z'umutekano, kubera impamvu hari amakese mwabari mu mategeko, ntago twazivuga zose, ariko icyo nabwira nuko urutonde ni rurerure cyane. Hari ingero nyinshi zizwi abantu bamenye uburyo butandukanye, wenda nko naheraho n'umubyeyi umupapa witwa Matuje, abanyarwanda benshi bakurikirana amakuru ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye baramumenye, bamenye uko yaburiwe irengero inshuro zirenze imwe, inshuro nyinshi akaboneka nyuma umuryango ukamushaka ukaba waramushatse ukamubura, nyuma bakamenya ngo yari afungiye aha n'aha. Urumva mbere abura ntago bari bavuze ko yafunzwe, nyuma bakamubona, nyuma agatangaza ko yari yarafunzwe yakorewe iyicarubozo, akongera agafungwa kugeza aho byageze aho noneho akongera akabura burundu. Matuje Afrodite ni rumwe mu rugero rwamenyekanye cyane na byagenda mpereho. Hari ingero nyinshi.
Matuje yazimiye ryari?
Byatangiye donc kuri izo nshuro mbabwiye ndibaza ari nk'eshatu cyangwa nyine niba ntibeshye, niba nibuka neza, ariko byatangiye mu myaka itanu ishize. actual banzirenga ariko ubwa nyuma abura yabuze umwaka ushize abamukurikiranye yagendaga abura akongera akaboneka imyaka ibiri ine yanatanze ubuhamya cyane bw'ukuntu yari afashwe mbese we akoza ajya kuri izi kategori zombi zo kubura irengero zo gufungwa zo kwitwa yo gukorerwa iyicarugozo mbese byose ibyo ibi byose navuze uyu munsi kuri uyu munsi Roni yibuka cyangwa izirikana byose yarabikorewe arabigirirwa kandi na n'ubu yaburiwe irengero ntago ibisobanuro byari byaboneka
nuko noneho rero mu byukora uganira ukagira n'inama counseling abategarugori babuza abagabo babo wowe uvugana nabo iyo muvuganye wumva bameze gute mu mutima wabo mu magambo make
ntago umuntu yabona ukuntu abisobanura kubera ko nagahinda gakabije cyane nagahinda kadapfa kugaragara kandi nagahinda bagendana nako kandi bagakomeza kugenda ndetse ntago baba bashobora guhagarara kubaho cyangwa ngo bahagarare gukomeza gushakisha gukomeza kwibaza uko ejo bizagenda cyane cyane nk'ababyeyi baba barasigaye bafite abana bafite iyindi miryango ntago agahinda kabo ushobora kukumva nta muntu ushobora kukumva keretse uwagaciyemo agahinda ni ka gahinda ko gutegereza cyane cyane nk'iyo batazi umuntu niba yarapfuye niba hari ahantu yagiye niba byagenze gute ngo wenda bamushingure bagahora bategereje hari abana tuvugana cyangwa tumenya amakuru yabo ko bahora bategereje hari abana banga kujya ku ishuri bavuga ati ngende ntegereje ko papa ari buze kugira ngo ataza agasanga n'ahari hari abana batinya kujya ku ishuri kugira ngo batababaza ati si papa wari he byagenze gute kuko nabo nta gisubizo bafite mbese ni uruhererekane rw'ingaruka z'uko kubura cyangwa kugirirwaho iyicarugozo kandi udashobora kubivuga mu kanya hari ikibazo mwari mwambajije mbere nagira ngo wenda mbere ko dukomeza kubiganiza tuvugana nabo n'iyo miryango mvuge n'abandi bantu
yego
muranyemerera mvuge nk'abandi bantu nka babiri ubusanzwe ko nababwiye ko ari rurerure cyane ariko iyo urwo rugero rumwe n'urw'umupapa wari ufite abana babiri batoya amatuje abantu benshi abanyarwanda benshi baramuzi ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko hari mu matuje yari afite n'umuvandimwe we hari murumuna we nubwo abantu benshi batamuzi cyangwa batabimenya ariko yari afite murumuna we rwose ukiri mutoya Tuyisenge akaba yari yavutse mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri yari mu gisirikare cy'u Rwanda urumva ko yari akiri rwose mutoya noneho abamuheruka mu kwezi kwa kabiri ku mwaka ushize ntibazi niba yaraguye ku rugamba ntibazi niba yararwaye akaba ari mu bitaraharo ntibazi niba byaragenze gute urwo ni urundi rugero mbahaye rw'uwo muntu nawe batazi ukuntu byagenze hari undi mbese ndababwira bikeya kuko urumva kubera impamvu zitandukanye ntabwo twavuga detaye nyinshi ariko hari nk'uwundi rwose twamenye nawe navuga ko yari umujene yari umupapa nawe ukiri mutoya witwa Ernest Manirakiza ni umugabo afite abana babiri batoya akaba yaraburiwe irengero mu karere ka Rubavu ntatanze detaye nyinshi ariko ni ukuvuga ko abantu bamubonye urabona nk'iyo uri gushakisha abakuru ubaza bamubonye nyuma igihe bamuboneye ibyo yari yambaye detaye nyinshi cyane ariko nk'abamubonye nyuma bavuze ahantu mu nzego za leta imodoka yaramufashe yamuvanye ahantu yacururizaga imutwara ahantu mu nzego za leta abantu bahamya ko ariho bamwinjije ariko abagiye kubaza bose bakabura ibisubizo hamwe bakabarindagiza cyangwa bakiyerurutse
ngo ntabwo bazi aho umuntu ari
ntabwo bazi ahari ntibazi uko byagenze abandi bagasa nk'aho bagiye kureba muri kompyuta ngo barebe niba ari muri sisiteme zabo bakavuga ko bamubuze bakabaza ahantu hose mbese iki kintu ni nacyo cyatumye dushinga dukora initiative cyangwa uyu mushinga wo kugira ngo dushake ikintu bita accountability mu ndimi z'amahanga. Accountability nk'uko wabisobanuye neza mu kinyarwanda kigeranyije, ariko ni ukubaza ese bimeze gute, ibisubizo, ibisobanuro. Hari ibibazo dufite, abantu bacu bagiye he, byagenze gute. So icyo kintu cyo kuburirwa irengero, kumva umuntu ngo yabonetse, ngo yarafungiye ahantu, ngo yishwe icyarubozo, ngo byagenze gute, cyabaye icyorezo. Rero kiri muri bimwe byatumye dukora uyu mushinga wo kugira ngo dufashe abantu kugerageza gushaka ibyo bisubizo. Kuko ubona mu Rwanda ndetse ukuntu bigenda, abantu babanze bakareba mu makasho, bakareba mu magereza, bakareba mu bitaro, bakareba aho muri morgue aho bajyana bapfuye, bakareba ahantu hose. Umuntu akazenguruka igihugu cyose kitari na kinini cyane, ariko kabura n'amakuru namwe. Rero ngarutse ku kibazo cya kabiri mwari mwambajije cy'ukuntu iyo miryango imeze. Ntabwo ushobora kubisobanura pe, ntabwo bishoboka. Nta gahinda, ni akababaro, ni ugutegereza, ni ukwiheba, rimwe hakazamo wenda nta wamenya, wenda hari nk'uwaje yaramaze imyaka ine tutazi yari, wenda n'abanjye baracyahari. Mbese ni ibintu bitoroshye cyane, bitoroshye na gato kubisobanura. Rero mu rwego bimwe mu byo dukora harimo gufasha abo bantu mu rurimi rw'amahanga twakwita secondary victims, kuvuga ko hari abantu ba mbere babura ibirengero, bicwa icarubozo, baziza akarengane, bari kubazwa ibintu ibi n'ibi. Noneho secondary victims cyangwa iyo miryango yabo ni abana babo, ababyeyi babo, abo bashakanye, inshuti zabo, mbese abantu babo bari babari hafi.
Reka nibutse abaduteze amatwi ko iyi ngiyi ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni ikiganiro muri Isanga, umushyitsi n'umushakashatsi mu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu witwa Rwanda Accountability Initiative, Delphine Uwamwezi. Maze rero Delphine, iki kiganiro ntabwo ari icyawe nanjye twenyine, ni icy'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika. Reka twoye kwiharira ijambo, nabo tubaha umwanya n'uwabo, ni ikiganiro cyabo. Reka tubanze duhamagare Richmond Bala, ndabona nimero ye ari yo muri Tanzania. Bala, urahura komeye?
Yego, turashima n'amahoro.
None aya mazina niyo yawe koko nyakuri se?
Oya, yasigwa hanze ariko kiretse yuko ariyo nakuze bantazira gose, nahisemo kuba ndayakoresha ngaha ku mbuga ngurukanabumenyi.
None amazina yawe nyakuri se n'aya ni batari ibanga?
Aya mazina y'iwanje nyakuri ni Bayihimbaze Foste.
Bayihimbaze?
Eh.
Aho muri Tanzania uherereye hehe?
Neza na neza, ndi mu nkambi y'impunzi ya Nduta mu ntara ya Kigoma.
Gusha ku ngingo.
Nabonye masaha yahera mbona baranditse yuko haza kuba hari ikiganiro, bavuga ati reka ntange nimero kubera yuko nari mbonye ikiganiro, nanjye mfite icyo nakivugako.
Yego.
Ibintu by'abantu bagenda banyuruzwa ugasanga baburiwe irengero, umuntu ntamenye icyabatwaye. Birakunze kuba ahantu henshi ndetse n'ingaha duherereye, birakunze kuba tubyumva biba bankarwe mu minsi yahera, n'ubwo ubu ndenganaga hengwe aho umuntu bashobora gusanga waheruka muri kumwe mu masaha, ariko hagera amasaha y'ijoro bukeye ukumva ngo naka ngo ya bamutoye ijoro, abazukumva bamwe bavuga ati bari imodoka z'igipolisi, kandi nawe akavuga ati imodoka ntitwazimenye. Ibyo biraba ahantu henshi, ahubwo nk'abategetsi baba basanzwe bariko baratwumva muri kano kanya, uraba ibyo bintu bigahinduka ari nk'amwe bishyitse, akaba ari umuntu afise icyaha yagira kanaka, bakaza bakamufata ku murango izuba ryaka, ku buryo n'uwabo abaye amukeneye amenya ati nzomurondera naha, aba nibo bamutwaye. Aho kumutwara batabizi, ni amusanga bamana uruhagarara, ntibigere bamenya ngo ariho cyanke ntakiriho, ugasanga umuntu azokwamana agahinda k'igihe cyose atazi kuwe yapfuye cyanke akihari.
Bayihimbaze, wowe mu bantu muri kumwe mu mpunzi, hari uzi neza ibyo byabayeho?
Ego cyane hari ubunzi yarasanzwe abaha gufi yanje na nubu gutya nisaha dusigaranye n'umufasha wiwe ariko ntazi ngo umugabo w'iyo bahagaze hanaha.
Bayihimbaze urakoze.
Ego namwe murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika noneho duhamagare na Méthode Kambale uvuga ko ari Fidel Castro niko yanditse kuri Facebook. Kambale.
Amo.
Urahura komeye vuga cyane ariko.
Ndaho ariko abagunda gukoresha ururimi n'umvansha
gato avuga igiswahili. Oya, iki ni ikiganiro cy'ikinyarwanda ntabwo twavanga indimi. Ariko vuga gake kuko ndumva ikinyarwanda ucyumva. Uhereriye hehe mbese?
Nere ni potsana.
Vuga gatoya uko bishoboye mu kinyarwanda igitekerezo cyawe.
Nyine navuga kuri kandi cyo muvuga cy'abantu banyuruzwa abantu bafaka nyine ku buryo butari. Kuboza umuntu akaba yarariho ejo kumva ngo ntawe cyangwa kumva yarenze yahora imirengero cyangwa kumva no gupfa ahubwo akamutoragura yamajije gupfa cyangwa akica mu buryo butasobanutse nyine ko akajya kubona ikabona umuntu yagendaga mu muhanda ukumva ngo apfuye niyo ari amasasu yari imodoka ukayumenye yagusize ikikomotseho kaza kujya kubona rero ari ubwo buryo nyine abantu bagenda bitwamo abandi banyine banyirije ntu yabo bakaburira irengero.
Kambale ndagushimiye. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Niko se Delphi, ibyo ni ibitekerezo by'abo bantu hari icyo wabivugaho?
Birababaje ko ari ikintu navuga ko cyabaye nk'icyorezo mu Rwanda. Bo hari no mu bice bindi ahantu hari abanyarwanda usanga bibaho nk'uko bari kubivuga kandi noneho ugasanga inzego z'ubuyobozi cyakanizitse inzego z'ubuyobozi cyangwa inzego za leta nizo basi aho babonewe aho abaherukirwa babonywe bwa nyuma ni mu nzego za leta iyo leta cyangwa ubuyobozi nibwo babugomba kumenya uburenganzira bwabo kumenya umutekano wabo no kumenya amakuru yabo noneho nyuma umuryango wabo wajyayo ugasanga barabaguze ntago byumvikana kandi bigira ingaruka nyinshi ku buzima bw'abantu mu buryo butandukanye no mu buzima bw'igihugu muri rusange ni ikintu bibabaje kuko abantu benshi ntago babivuga ababivuga usanga babivuga hamwe twita ngo ni mu gikari cyangwa mu matamatama ariko imibare ni myinshi cyane ntago bisanzwe ntago ari normal ntago bisanzwe kubazi kuba ibintu byerekeranye nk'indwara zo mu mutwe cyangwa ibintu by'agahinda gakabije bitera cya gikomere cyangwa ka gahinda bwa bumuga abasigaye bwa bumuga butagaragara bushobora gutuma badafunksiyona badakora imirimo yabo itandukanye ku buryo ubu n'ubu ni ikibazo gikomeye cyane.
Radio Ijwi rya Amerika Delphi. Hanyuma rero hari umunyapolitike umutegarugori Ingabire Victoire nawe utabariza abantu asaba ukuri nagira ngo nawe muzane muri iki kiganiro hanyuma nawe muse n'abamena babiri mbere yuko twongera gusubira kubanywanya b'Ijwi rya Amerika. Ingabire muraho murakomeye?
Yenda bashimiye ko mwanjye muri iki kiganiro tuhuje na Delphine mushimira n'akazi keza bakora.
Uri Kigali hanyuma rero uri umuyobozi w'ishyaka Dalpha umurinzi ritaremerwa mu mategeko mu Rwanda ukaba rero utabariza abantu bazimira abantu bayoberwa amarengero yabo mu mwandiko muremure wanyujije muri Al Jazeera hanyuma uvugamo nimba narebye neza uvugamo amazina y'abantu batandatu ariko uvuga uti nubwo ayo mazina yuyashyiramo uti urutonde rw'abantu mu gihugu cy'u Rwanda bazimira gutyo ni benshi babarabo mu mashyaka atavuga rumwe na leta opposition groups abantu bimirimbanyi bigenga abanyamakuru mbese mu magambo makeya byifashe bite wowe uri naho ngaho mu gihugu.
Oui, murakoze cyane kuntumira muri iki kiganiro cyane kuri uyu munsi umuryango w'abibumbye washyiriyeho kugira ngo ukuri kw'abantu bazimiye cyangwa bishwe kubera guhirimbanira kurenganzira bw'umuntu bwubahirizwa bajya bibuka banazirikana kandi basaba ko nuko kuri kugaragara. Niyo mpamvu uko maze kubivuga uyu munsi nasabye ko ubuyobozi bw'igihugu cyacu hari abantu benshi bitse n'ingendo nibyo navuze abantu twakoranaga mu mutwe wo muri politiki ariko tuvuge ntabwo nashyizemo nka umusizi bahati musizi bahati ndibuka umuntu bakoranaga uri arumagara bwati bigute umusore muremure wa metero imwe na mirongo inani w'ibiro birenze ijana muri uru Rwanda ashobora kuzimira. Ariko icyo yashakaga kuvuga ni ukureba niba ukuntu umuntu angana, hanyuma abantu bakavuga ngo umuntu yazimiye ntashobora kuboneka nk'aho hari urushinge rwatakaye mu byatsi. Ntabwo ari ibintu bishoboka. Nibyo, na hari abandi bantu twatakaje uje imbere y'Imana mu kanya numvaga ndetse navuga uburyo abo bantu bagira agahinda gakabije. Abantu batatu bafite abana, reka mvuge ku bana babiri, abana umwana w'imfura wa Bonifasi n'umwana w'imfura wa Eugene imbere y'Imana. Bonifasi kwagira Imana yari perezida w'akarere ka Beijing na Jose Motera yavuze irengero ari muri gereza. Ntabwo ushobora kumva umuntu uri mu maboko ya leta ukuntu leta ishobora kukubwira ngo umuntu yabuze. Ariko ingaruka bigira umwana we w'imfura uyu munsi usanga arira avuga ati akora mama warambwiye ati umwana ndamubona ko afite agahinda twajya gusenga umwana akarira ntashobora kumubwira ikimuriza. Ariko mbona ko aragenda kuko buriya ati kuko bicara bakambwira ngo ese papa ari hehe. Ati ku munsi wa seva ndabona ngo ese mama wowe sheri wawe ari hehe. Ibyo byose ni indirimbo abana bafite ku mutima kandi bikagora ndavuga ati kugira ngo mbone igisobanura mpa uwo mwana impamvu tukajya gusura se kuko ribazi ko safunda yabaga bajyanaga bakamusura. Ubu nta gisobanuro afite cyo kubaha kuko kubabwira ngo se yarabuze ntabwo abana babyumva. Abana b'imyaka icumi, abana b'imyaka itandatu ntabwo babyumva. Umwana wa Ndereyimana Eugene yari uduhagariye mu Gasirazuba kugeza uyu munsi afite ikibazo cya trauma. Agomba abaganga bagomba gukurikiranira bugufi kuko umwana ahora arira yicaye ku muhanda akavuga ati ngiye kureba papa tubonda papa bagiye kuza. Nuko iyo kibazo gikomeye, niyo mpamvu uyu munsi ushima umuryango w'abibumbye wawushyizeho kuko abantu bakeneye kumenya abantu bacu babuze bari hehe. Ese baracyariho? Ese baratabarutse? Nanjye ubwanjye ngira ikibazo kuko nkanjye nabayisenga nawe navuyemo ni umwana w'umusore muto w'imyaka mirongo itatu. Ni umwana w'impfubyi, yari afite abandi bavandimwe be batatu. Hari umuvandimwe we bakurikirana gukunda kumuhamagara akahita akambwira ngo ntagakuruke ntacyo uramenya. Niyo mpamvu ku kuburyo tuba dusaba ngo kumenyekane kugira ngo ba nyiri umuryango natwe inshuti byabanaga nabo bantu tumenye ese abo bantu baracyariho, ese abo bantu barapfuye, ese byagenze bite, ninde wabajyanye, yabajyanye se byagenze bite.
Niko se Ingabire, Ingabire ko ikibazo ni iki ngiki? Abo bantu barazimira, hanyuma na Delphine yabivuze ati wabaza mu nzego z'ubutegetsi kandi inzego z'ubutegetsi ahangaho umuryango umuryango ibyo uvuga ntabwo ari abantu bazira ububandi, ni abantu bazira inzego za leta bakakorerwa iyicarubozo bakazimira biturutse ku nzego za leta. Naho ngaho ikibazo kiri. Ariko noneho mukavuga muti inzego za leta turazibaza ntizidusubize, none se uku kuri kuzagaragara gute?
Niyo ni ikibazo. Reka ngo uzevuge urugero, urabona Boniface yavuze mu kwa cumi 2018 mbere y'Imana bura mu kwa karindwi 2019 noneho ngiye muri ribu barambwira bati ubutaha rwose ntihagire umuntu uvuga ujye ushita utubwire. Abayisenga yavuze mu kwa gatandatu kwa 2020 umwana twe twicaranye hano mu rugo kuri iyi saha rwose ya saa kumi arahaguruka arambwira ati reka njye kugura amayinite yo gushyiramo telefone yanjye ntambaye nta kibazo. Aragenda twicara umwana twari kumwe tugakomeza turaganira saa kumi n'imwe noneho mbona ntaraza turamuhamagara kuri telefone ye ntiyitaba turamutegereza iminota mirongo itatu. Saa kumi n'ebyiri nari mbiye wa muntu wo mu rwego rwa ribu wambwiye ati ntihari umuntu wongera ko uburiye igihe tukimenyesha ajya dushobora guhita dukurikirana bugufi. Njye nahise mbabwira nti mbuze umuntu twari kumwe agiye saa kumi agiye hano none telefone ntiriho imukurikirane mu turebere kugeza uyu munsi ntacyo baradusubiza. Noneho reka mvuge ku bantu barimo ndabona Anselme Mutuyimana yafashwe ku itariki ya karindwi z'ukwa gatatu afatwa ku manywa y'ihangu saa cyenda zo ku manywa y'ihangu muri gare ya Mahoko
n'abantu bambaye imyenda ya leta.
Uwo mwana yavuye hano twari turi kumwe aragenda ageze muri gare akiva muri gare ajya gufata moto abantu bari mu modoka ngo imodoka iraza ibitambika imbere idafite pulake. Abonye abantu bavuyemo bambaye sivire umwana ari kwanka ashaka gusimbuka igipangu urukuta rwa gare. Noneho ashaka gusimbuka n'abaturage baravuga bati ariko uyu mwana muramushaka aho iri. Noneho ya modoka ivamo umuntu wambaye imyenda ya gipolisi aragenda. Uwo mwana abonye umuntu wa gipolisi avuga ati mbo ngo hari umupolisi ushaka nta kibazo reka ngiye imirimo ryo bambaze ndabasubiza sabira nabo ati murakoze ku mukuru mwe mushatse kuntabara atari kubwo ari polisi ijyanye reka nigende turi kuvugana. Umwana yaragiye bwarakeye umurambo we wabonetse hafi y'iwabo. Icyo kintu nakibyutse nk'abantu bo muri ribu barambira bati wenda abo bantu n'abantu bari bambaye imyenda ya polisi bari bayize nibyo bisubizo bampaye ariko kugeza n'uyu munsi nta kindi gisubizo bari bashobora kumva bambwiye gutyo gusa ngo wenda bamutwaye nabari bize imyenda yari ya gipolisi barayiyambika hanyuma baramutwara ariko uyu munsi ntibashobora kumbwira bati se ntabwo muri ashobora kumenya abantu baribye imyenda bakajya kwiba umuntu muri gare ya Mavoko bakamwica nta bisubizo barampa uyu munsi
ibyo ari byose nubwo haba hari abantu bibye imyenda ya leta nabyo igomba kubikurikirana
nibyo ndabona ibyo nanjye mbaza ndavuga nti niba ari abantu baribye imyenda ese umuntu wibye imyenda ya polisi kuko ntabwo abazwi muri kariya gace simbigisha kuko mukorenkete ariko niba bavuga bati umuntu yatwawe n'abantu bambaye imyenda ya polisi byonyine birahesha isura mbi ya polisi polisi igomba gukora ku buryo n'impamvu mu nyandiko nasaba uyu munsi mvuga nti ntabwo ari byiza ku isura y'igihugu cyacu niba umuntu yibye umuntu yambaye imyenda ya polisi polisi ikavuga ati wenda umuntu wenda ashobora kubura umuntu wayitwibye polisi kugira ngo yikureho icyo cyasha nigaragaze abo bantu bayibye imyenda inagaragaze ko aribo bagiye kwiba anserime buri gare
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Ingabire umbabarire nawe ubugumiye ku murongo nagira ngo mbanze mpamagare umunywanyi w'ijwi rya Amerika witwa Abdul Sefu Sefu we
namu Thomas Kamiri
urahura komeye
amahoro
uherereye he
Hani nago hajya hahinduka ndi Rwamagana iburasirazuba aho ni mu Rwanda
yee gusha ku ngingo
inyunganizi natanga kuri uwo mubyeyi wahuye n'icyo kibazo ndahamya neza ko ninda byarafite mu maboko ya ribu tuyuzeho ubushakashatsi namurema agatima yuko ababyinshi inyuma muri ibyo byose bazamenyekana kandi ndamukomeze yihangane
yee urakoze cyane
murakoze ijwi rya Amerika turabakunda cyane
natwe nuko turabakunda rwose niko se Delphine na Ingabire aze kuvuga kuri iki kibazo ni iki ngiki bene ibyo bintu biba bigamije iki ni ugutera ubwoba abaturage biba bigamije iki
murakoze cyane kandi ndango nashimire umubyeyi Ingabire nawe nk'umuvuganizi muri gukora ni n'akazi katoroshye bo tukasubite mu kibazo bibona bigamije ibintu bitandukanye ariko harimo iterabwoba deja abanyarwanda afite ihahamuka ryinshi navuga ko rirenze rihagije ribafite ibibazo byinshi kubera ibibazo twaciyemo noneho kubacecekesha ni imwe muri mu buryo bwo kugira ngo nyine ntibavuge ntibakome ndetse bafiremo rero mbona ni imwe muri metode cyangwa mu buryo bwo gucecekesha abanyarwanda kubatera ubwoba kugira ngo ntibavuge kuko ubona abantu benshi cyane bavura abantu babo ni ukuri umunsi urutonde rwose rwamenyekanye abantu bazabura aho bakwizwa kubera ko birakabije rero ni ukugira ngo ntihagire uvuga kuko hari n'aho tuvugana nabo ugasanga n'uwagiye kurekarama wagiye kubaza si umuntu wanjye ari hehe nawe ntiyagarutse ni ukuvuga ko nta wundi wundi uzasubirayo wa gatatu ikindi nanone ni uko hari nk'akaha twagize hano muri Rwanda Accountability Initiative abavandimwe bafashwe ingaruka no kukintu umuvandimwe wakoze kivuga ngo niba byarageze mu maboko ya RIB ngo bizamenyekana ariko twabonye amakuru y'abantu nabo baburiwe irengero kandi abo bavanywe n'abapolisi abapolisi bafite ibyangombwa bafite akantu kameze nk'aka badge kerekana izina ryabo naho bakora abantu bahamagaye abagenzi abapasaje muri bus ni kayu witwa Jean Nsengimana n'uwitwa Antoine Zihabamwe na n'ubu babuze muri 2019 ntabwo bigeze baboneka abo bantu bavanywe n'abafite ibyangombwa bya leta bavanwa muri bus bagenda nyuma ntibabonera irengero bavuga ko iyo RIB cyangwa abo bantu twagombye kubaza se bimeze gute nibo bigeraho nyine amakuru akageraho agaheba akabura mbona rero bishobora kuba biterwa n'impamvu zitandukanye hari uko gutera ubwoba gucecekesha abantu gukontrola
gukontrola ni nko kwifatira abantu mbese
yego kabisa kugira ngo ugendera muri uyu murongo niba utagendeye muri uyu murongo ngizi kosikasi ngibi ukuntu bizaba wamuganitse nk'umuntu munini umuntu ukuze umuntu mukuru utari umusaza cyangwa umukecuru ufite demensha ngo yibagiwe aho ataha udafite ikibazo cyo mu mutwe aburirwa irengera ati n'uwari uwari ufunzwe muri gereza cyangwa muri kasho aburirwa irengera ate kandi abo bantu aribo bari bashinzwe kumucunga ubutaka bwo mu Rwanda burasama bukamira abantu nta n'ibintu bitumvikana kandi mbona bikorwa mu buryo bwa sisiteme nyine igira ngo bakontrole abaturage uburyo bakora n'uburyo batekereza.
Radio Ijwi rya Amerika ni ikiganiro muri Isanga, umutumirwa ni Delphine Uwamwezi, ni umushakashatsi mu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu witwa Rwanda Accountability Initiative. Muri iki kiganiro kandi dufite n'umutegarugori Ingabire Victoire, umuyobozi w'ishyaka Dalfa Umurinzi, ntabwo riremerwa mu Rwanda. Niko se Ingabire, uri umunyapolitike, wowe ibya politike n'uko kuntu abantu bazimira ubona bigamije iki?
Uko aramaze kubivuga, hari igihe bikorwa mu buryo bwo gutera ubwoba, kuko mu minsi yashize Mbahe Anibet umuntu aheze kuza kunsura arambwira ati rero umuntu yaranyandikiye arambwira ati ese nshobora kugusura, nta kibazo ariko wanjye haragiye ngo umuntu ashobora kuza kunsura. Noneho hageze aransetse arambwira ati ati mbere yuko nza ati nasezeze umuryango mbwira ati ngiye gusura Ingabire ariko nimpa nibura muzamenya ko najya kumusura atari kuriya mugenda mukunda ngiye kumusura. Nuko urumva abantu kubera abo bantu banjye bapfuye muri iyi myaka yashize n'abandi babura irengero mu mitwe y'abanyarwanda benshi, harimo ko umuntu usuye yicwa, harimo ko umuntu umwegereye yicwa, afungwa, aburirwa irengero, nuko niyo imaji ihari. Niyo mpamvu nsaba ubuyobozi bw'igihugu cyacu gukora uko bushoboye iyo shusho iveho, abantu bumve ko nta muntu gicibwa mu muryango nyarwanda, dushobora gusurwa n'abantu bakorana n'abantu ariko ntihagere. Ariko nibyo bintu byo gutera ubwoba, ndajya mvuga ko hari n'aho bidakora. Siridiyo Dusabe Umuremyi yari umushingwabikorwa wahuzaga ibikorwa by'ishyaka ryacu, yishwe ku itariki ya 23 z'ukwa cyenda
mu mwaka ushize,
oya, ku mwaka wa 2019 yicwa. Twari dufite urubanza rw'abarwanyashyaka bacu bandi bafunze i Nyanza, urumva twagombaga kugabana bamaze kunyura kuri kuko bamwishe mu masaa moya nibwo bamenyesheje ko amaze kwicwa
nimugoroba.
Mu gitondo nari mfite urubanza, ndatekereza ese ndibuge gute muri uru rubanza naba muntu wishwe. Ariko abarwanashyaka bacu nibo bahise banterefona barambwira bati ntabwo twebwe biriya abantu bakoze byo kwica umwe mu barwanashyaka bacu biri budutere ubwoba, turigabanyamo kabiri, bamwe murajya Inyanza mu rubanza abandi turajya gutabara umuryango, babone ko ibyo bintu bakora bitaduca intege. Nubwo ibyo bintu bikora ari uburyo bwo guca abantu intege, ntabwo abantu bacika intege habagira ubwoba, nibyo birumvikana. Bavuga bati ministri ujya kwa Ingabire ntitumwegere, umwegere bigenda gutya na gutya. Ariko nyambahe n'abandi bavuga bati urugamba turiho rwo kugira ngo u Rwanda rubye kugendera ku mategeko rufite ishingiro, tugomba no kurukomeza kugira ngo nyine ibyo bikorwa nk'ibyo bihagarare byo kongera kuba he, kugira umuntu wicwa ku mpamvu zidasobanutse, he kugira umuntu uberwa irengero ku mpamvu zidasobanutse, ngo hanyuma abantu bagire ubwoba bagende bihinde, umuntu yicwe azimire birangire nta rubanza rubayeho, nta uzi ukuntu byagenze, ngo tuzajya tugaragaza. Tuvuge nko mu kanya umuvandimwe yaravuze abantu bashyikirizwa inzego, tuvuge nk'abo rugira yicwa umuvugizi wa polisi ubwo yaravuje atari umuntu rwose twafashe witwa Bizimana Theophile, kandi uwo muntu witwa Bizimana Theophile ni umuntu wari ushinzwe umutekano mu mudugudu aho uwo muvandimwe Habarugira yari atuye. Bombi bari inkeragutabara, bari baravuye mu gisirikare, agenda amwitabye nk'umuntu bari basanganywe, bakoranye mu gisirikare, yumva nta kibazo. Ariko Bizimana Theophile we yari ashinzwe umutekano umbere yorobotse ishyaka ryacu, ndetse amaze iminsi yamagana politiki y'ubuhinzi yo kutema intoki burasirazuba ko bagira intoki, avuga ati politiki ntabwo ari kudutemera intoki. Hanyuma aramuhamagara ndavuga ati hari umuntu ushinzwe umutekano twanabagira mu gisirikare ntituzanye nta kibazo. N'umuvugizi wa polisi ubwo yaravuze ati icyo yari badege avuga ati umuntu rwose twamukaje. Ariko nyuma y'igihe gitoya inkuru n'imita kivugwa yarafunguwe birarangira, nubwo ko uyu munsi nta muntu uzi umuntu wishwe Habarugira, kandi nyamara yagiye yitabye umuntu ushinzwe umutekano, hanyuma bwacya bakamusanga bamuciye umutwe banamunogoyemo amazi. Nubwo nibyo tuba tuvuga ati izo nzego zikureho icyo cyasha zigaragaze byakozwe nande, byakozwe nande.
Nibyo n'umuryango w'abibumbye usaba kuri uyu munsi wo guharanira ukuri no gusubiza icyubahiro abazimiye. Ababa bakeneye ukuri, ababa bakeneye kumenya babikoze, uburyo byakozwemo, hanyuma bagashobora gukira ku mutima. Ijwi rya Amerika, nagira ngo mpamagare noneho Karasira. Karasira we, urahura ukomeye?
turakomeye.
Wabwira abatumirwa aho uherereye?
Ntere mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Yego, mu kahe karere?
Karere ka Kayonza.
Gusha ku ngingo
ibyo Delphine yavugaga na Ingabire Victoire yavugaga, ibyo kuko niba bihari umuti watangwa kugira ngo bikemuke ni uwuhe?
Ye, nicyo kibazo cyawe.
Nicyo ngicyo.
Urakoze.
Yego, yego.
Delphi, banza rero umusubize hanyuma tuze guha ijambo na Ingabire.
Mu magambo makeya nuko nkuko insanganyamatsiko y'uyu munsi washyizweho na Runi ubivuga ngo ni ukugira ngo hamenyekane ukuri, hamenyekane amakuru, ese umuntu wacu n'ibyamugendekeye guta amaherezo yabaye yahe, kugira ngo abantu bakore bemere bati n'ibi byabaye babyemere bakomeze ubuzima. Ukuri kugomba kubanza kumenyekana, ukuri kubyamubayeho, niba ari iyicarubozo, niba yaraziraga iki, niba yarakozwe nande, niba bizakosorwa gute, bimeze gute, niba ari ahantu afungiye ese bamusura, ese bimeze gute, mbese uko kuri kugomba kumenyekana. Hanyuma inzego zikagomba guhindura kuba accountable. Kuba accountable ni ukuvuga ngo imirimo nshinzwe ku baturage banjye kubarinda no kumenya umutekano wabo n'ubuzima bwabo ndi kuwukora, igihe habaye ikibazo ndi kugikemura mu buryo ubu n'ubu. Ni ukuvuga ko iyo accountability, uko gutanga ibyo bisobanuro no gukora akazi ka leta kagomba gukorwa neza kandi muri uko kuri nyine kugaragara. Buri ntago wambwira ngo bizaca icyizere, hari ikintu twavuzeho mu kanya, ni ukuvuga ngo abantu ushobora kugira ngo ni ukubetimida, kubatera ubwoba, kubakanga, kugira gute, ariko wagira ukabona babaye ibyihebe, ahubwo ukabona babaye bya byihebe bitagitinya. Icyo kintu ni ikintu kigomba kwirindwa kugira ngo ntibigere kuri urwo rwego rwaba rukabije kurushaho.
Ingabire, nawe rero umwanzuro kuri iyi nyandiko yawe uravuga uti ukuri no kuvuga ibyabaye, mbese gutanga ibisobanuro, truth and accountability, uti nibyo bizafasha imiryango gukira ariko bigafasha n'u Rwanda kugira isura nziza ku rwego mpuzamahanga. Ibi ngibi urabona bizashoboka?
Nibyo birashoboka, ntabwo njya niheba burya, nubwo iminsi bimaze kuba myinshi ariko sinjya niheba. Icyo nsaba cya mbere ni uko imiryango ikorerwa ibikorwa nk'ibyo itagomba gutinya kubitangaza, ikabivuga, ikabigarukaho. Abo ni abakorewe icyaha. Aba kabiri ni itangazamakuru kudufasha kubitangaza no kubivugaho, nk'uko mwakoze iki kiganiro, rwose ndabashimiye. Kuko n'uwo munsi umuryango w'abibumbye wawushyiriyeho kugira ngo imiryango abantu babivugeho, bivugweho, abantu bamenye ko uburenganzira bwa muntu bugomba kubahirizwa, nta muntu ugomba kuvutswa ubuzima bwe gutyo gusa ngo birangire abantu batabitangaje, abantu batamenye ukuri kwabaye. Icya gatatu ni inzego bireba ko ndazisaba kwinjiramo agafu bagakora nibura nko ngenda bashyikira ndi ubwanjye abo bantu navuze uko ari barindwa ari abishwa ari ababura ibirengero, nibura mu bwoko twakoranaga bugufi ubwanjye nge nabonanye n'abantu bari kuri dosiye twabonye nabo, nubwo birakwiye ko biminjiramo agafu bakagira nibura ikintu bagaragaza kuvuga ati nibura kuri uyu muntu hari icyo twabonye, kuri uyu hari icyo twagezeho. Kuko kuvuga ngo kuri buri muntu nakorana amaze kubivuga kuri Jean Damascene bavuze ngo bafashe uriya witwa Bizimana, kuri Anselme baravuze ngo twafashe umuntu, nyuma tuza kumenya ko umusumba watangaje ati njye nabonye umurambaho, niwe bafashe kuri Tridio igihe yishwaga, hari umuzamu wari aho ngaho ku bitaro niwe wasobanuye ukuntu byagenze, niwe bafashe akaba ariwe bafunga, aho kugira ngo bakurikirane bati umuzamu yatubwiye ko hari abantu bahageze bakora ibi bigenda gutya, aho kugira ngo bari bakurikirane bagakurikirana uwo muzamu bakatangaza mu itangazamakuru ngo twafashe abantu bakicara, hanyuma igihe cyashira ba bantu bakarekurwa, ibintu bakarekeraho no kugira ngo dusiye yararangiye, ariko ntabwo yarangiye kuko hari abantu bafite ibikomere. Niyo mpamvu nsaba inyerego zireba cyane cyane RIB gushaka uburyo nibura muri abo dosiye arindwi nabashyikirije nibura kugira ebyiri eshatu bakora bakavuga bati hari icyagezweho n'iki, kugira ngo nibura imiryango ishyire agati mu ntembero kugira bati nibura hari icyakozwe, ubuyobozi bw'icyacu buratureberera, ntabwo bwadutereranye, hari icyo bwakoze. Kuko niba batabikora nk'uko nabivuze ni isura y'igihugu cyacu yanduga, kuko niba bavuze ngo umuntu yatwawe n'abantu bambaye imyenda ya polisi, mu mutwe w'abaturage ba Mahoko bazi ko Anselme yatwawe na polisi, polisi nikureho icyo cyashije ntabwo twamutwaye, dore yatwawe na kanaka bamufata bamushyikiriza ubutabera bigaragara.
Mbere y'uko tukurekura nawe wigumwe umwanya wawe wari ufite ibindi ukora, ndagushimiye ahubwo ko twamaranye uyu mwanya wose, harakantu kanyuma nagira ngo nkubaze na Delphine aze kukakomozaho. Inzego z'umutekano z'u Rwanda wowe ubwa urivugira yuko ujya kuzireba ntibigire icyo bitanga. Ese ni imikorere mibi? Ese ni ubushake buke? Ese ni ubushobozi buke birimo kutamenya umwuga ubona bifitemo uruhare?
Navuga ko mu byo mbajije byose nahitamo ubushake buke, kuko njye nemera ko inzego z'umutekano ribu bafite ubushobozi pe, nzi ko bafitemo abantu bafite ubushobozi n'ubuhanga. Icyo mbisabira uyu munsi ni uko ubwo buhanga bwabo babushyira a la disposition, donc babugenera n'aya madosiye n'abashyikirije bakagira ikintu badushyikiriza. Ntabwo nemera rwose ko ari ubushobozi bukeya, ntabwo nemera ko batabifitiye ubuhanga, ntabwo nemera ko badafite ibikoresho bihagije. Byose barabifite, babishyizemo imbaraga, hakabamo n'ubushake. Ndi ko batubwira amakuru y'uko aya madosiye y'aba bantu uko ari barindwi, niba navuga abo barindwi hari n'abandi benshi, ndi ko babishatse bakabishyiramo ubushake, batubwize ukuri uko byagenze.
Ingabire Victoire, umuyobozi w'ishyaka Dalpha Umurinzi, ndagushimiye cyane, hanyuma rero ugira umunsi mwiza.
Namwe murakoze cyane kuba mwari muntumiye, murakoze. Ndabashimiye rwose.
Ye, Delphine we turacyakomeza.
Delphine nawe ukomeze ugire ikiganiro cyiza kandi urakoze.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira nyine kuri uyu munsi mpuzamahanga wo gushakisha ukuri, gusubiza icyubahiro abantu bazimira ku buryo budasobanutse, bapfa ku buryo budasobanutse ariko biturutse ku nzego za Leta. Umushyitsi ni Delphine Uwamwezi, ni umushakashatsi mu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu witwa Rwanda Accountability Initiative, ari muri Australia. Hanyuma rero uwo dufite kuri telefone yitwa Claude. Claude we,
bomerere Burundi buringa igihanga bubanza
gusha ku ngingo rero.
Ego ama mbanje kuramutsa mwebwe muduhaye umurongo. Ego ndabasubije cyane, hama muri ivyo navyo nibaza ko twosaba ko ababijejwe ubutungane ndetse n'ababikurikira hafi baje gukurikirana ubuzima bwa kiremwa muntu ko botubera amaso kumbure bakamenya biriko biraba mu gihugu. Je ndibaza aho duherereye ni gisagara, ni gitoya mugabo kiratekanye tubikurikirana tubabyumva ku maradiyo ngo ahango habaye ibihi ngo habaye ibi byo by'ukuri boza barabakurikirana kugira ngo bene abantu bamenye ukuri.
Yego, no mu Burundi hari imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu igitanga amaraporo buri gihe ko hari abantu bazimira, abantu batorwa ibyiziga, ibyo ngibyo no mu Burundi birahari. Yego Claude, ndagushimiye.
Ndagushimiye anje, murakoze cyane.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nikoze Delphi, uko mwebwe mubikurikirana, mukora ubushakashatsi, ibi bintu hari uwavuze ati bizagenda gute, uyu muti ni uwuhe koko? Kuko gushakisha ukuri ku bantu bataguha ukuri, njye ndumva ari ihurizo.
Ni ikibazo gikomeye cyane, kubera ko ugushakisha ukuri ku muntu ufite ukora effort, hari ikintu baje mukanyise n'ubushobozi buke n'ubushake buke. Niki n'ubushake buke? Bafite ubushobozi bwo gushaka guhisha ukuri. Donc kujya gushaka ukuri ku muntu, wowe uri gukora effort, uri kwishyura amafaranga ashoboka yose kugira ngo ahishe kwa kuri, ni ihurizo ritoroshye. Kubera ko ariko ikigaragara ni uko nk'ibyo Madamu Ingabire ari kuvuga, aho kugira ngo bajye gushaka ibimenyetso cyangwa bajye gufata uwo muntu wakoze warigishije uwo wundi, bajye gufata abatangabuhamya, ndetse ugasanga ni gusibanganya ibimenyetso, aho kugira ngo bashake ukuri bari gushaka kuguhisha kurushaho. Rero ntabwo bishobora gushoboka. Mbona ikintu gishobora bizatera ni ukwigaragambya no kwiheba cyane n'agahinda gakabije cyane, noneho no kugira ngo abantu babe ibyihe. Mbona bari gukora system yo kugira ngo abantu babe ibyihebe, noneho bazagira wumva ngo abantu bishe abandi ngo abantu bajye. Mbese hariho ibintu ahari navuga ko bitigeze byumvikana, byose ni nk'ibyuririzi. Reka mbite ibyuririzi, zizo sisiteme ziba zidakora neza, zizo sisiteme zituma abaturage bazitera icyizere. Kuko ntabwo najya kugutabaza uri Leta kandi nzi ko hari umuturanyi waburiye mu maboko yawe ntabwo bishoboka rero njye mbona ni ihurizo rikomeye ni nayo mpamvu nasaba nanjye abantu bose bahura n'ibi bibazo abantu bafatwa bahohoterwa abantu babura abantu ugasanga bafungiwe ahantu batazi imyaka batazi nyuma bagasohoka gutyo gusa nta dosiye ntake bajye babivuga hari imiryango mpuzamahanga n'ubwo nzi ko imyinshi bayirukanye kubera nyine kugushaka guhisha uko kuri ariko buri wese ashyireho ati buri wese ashyireho igikorwa cye uruhare rwe rwo kugira ngo niba abuze umuntu abivuge niba abuze niba hari ukuntu bamufunze se cyangwa bamurenganyije abivuge kuko guceceka ni nko guha kubabwira ati mukomeze mubikore mukomeze mutugire nawe mukomeze mudufate nk'aho nta burenganzira bwacu dufite ni ikintu kitoroshye ariko buri wese hari ni ukugerageza gushyiraho ake
none se nka buriya kuko inteko ishinga amategeko tuyita intumwa za rubanda bo mubona hari uruhare bagira kugira ngo bene icyo kintu babwire inzego z'umutekano bati nimusigeho
ni ikibazo gikomeye cyane sinzi ukuntu abivuga ariko sisiteme yose urabona nko mu ruganda akamashini kamwe cyangwa etapi imwe ya shene y'uruganda iyo ipfuye cyangwa idakora neza ibintu byose birapfa nuva ko na poduwifi ni ikintu muri bubone kiwe cyapfuye izo nzego zose ubona nta bushake zifite zo kugira ngo zibikemure abo izo ntumwa za rubanda nge sinzi niba intumwa za rubanda sinzi nabo barabana barabatoye kuko hari igihe hari babanoma bakabatereka aho ngaho bakababwira ngo nimujye ahangaha ariko ntabwo nzi akazi bakora ako kuvuganira abaturage bagombye kuvuganira ntabwo bagakora ahubwo ugasanga nabo bafite ubwoba cyangwa nabo bafite ubuhari urunuru ugasanga bakangisha abaturage ngo ngiye nkonziranye na kanaka ngo nkorana na kanaka ngo ndahanaha ngo nuvuga biragenda gutya usanga sisiteme yose ikeneye kwiminjiramo agafu wa mugani kugira ngo ubwo burenganzira bw'abantu ukuri ubutabera kuko uyu munsi wa 24 z'ukwa gatatu Roni yavuze ko ari umunsi wo kumenya ukuri no kubona ubutabera kuri abo bantu baba barakorewe iyicarugozo cyangwa barayishwe urupfu rudasobanutse bigizwemo uruhare na leta ibyo byose rero nibikorwe nibyubahirizwe naho ubundi uzasanga igihugu kiri gukora ibyihebe kandi ingaruka zizaba mbi cyane kurushaho
radiyo Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira nyine kuri uyu munsi mpuzamahanga wo guharanira ukuri kugarurira icyubahiro abazira guhonyora uburenganzira bwabo ku buryo ndengakamere tuvuge nk'abakorerwa iyicarubozo abazira impfu zidasobanutse n'abazimizwa n'inzego za leta Loni rero yashyizeho uyu munsi 24 y'ukwa gatatu buri mwaka yabifashe icyo cyemezo mu 2010 turaganira na Delphine wa mwezi nuwo mu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu Rwanda Accountability Initiative mbese guharanira ko u Rwanda rutanga amakuru kuri bene ibyo bintu kuri telefone dufite la vie
hallo
urahura komeye
yego turakomeye
amazina yawe yose nayo yaheze
amazina yanjye banyita abarugere cyikamba
uherereye he
amakuru uherereye Ujumbura mu cyo Ujumbura
ye gusha kungiko
ama kuri umunsi mpuzamafungo hariwe abanyurujwe n'ababaragiriwe nabi basanga leta ntibitaye nk'intererano ashaka gutera muri bino bihugu byo ngaha muri Afurika ku mugabane wa Afurika burya turafise ikibazo cy'uko demokarasi itarasimbatara tuyumva ivugwa nyene gusa mugabo ugereranije kuraba mu mikorere y'amapuvuware agize mu bintu mu makaragitisitike agize
amapuvuwari ni ukuvuga ubutegetsi komeza
usanga hariho mu makaragitisitike agize demokarasi ugasanga ntayariho hariho ibidakoreka neza hakabibero mu gisata cy'ubutungane muri puvuwari judisiyeri kurya turabibona yuko muri Afurika hariho ikibazo ikenyene cy'ubutungane usanga budakurikirana cyane kuri abo bantu usanga baba barahohoteye abo bantu ugasanga bimwe na leta nyine ugasanga bamwe bahotoye ugasanga niyo leta nyine biba biri bifite mu ruhara
lavi ndagushimiye yego
hama muri icyo gihe rero umva biragoye kugira ubone utungane bujyanye n'icyo cya kiba cyabaye kuko mu gihe leta ugasanga onyine mu nzego za leta ari habo barabigize mu ruhara bakiri ku butegetsi
ye urakoze cyane lavi
yego
radiyo Ijwi ry'Amerika duhamagare na Afrodis
noneho rero umutumirwa aze kugira icyo ababwira dusoza n'iki kiganiro kuko igihe kirimo kiragenda. Aphrodis, urakomeye?
Urakomeye.
Uherereye he?
Uherereye Kigali mu Rwanda.
Irindi zina ryawe?
Nitwa Nzabonimana Aphrodis.
Gusha ku ngingo?
Ibigaragara ni uko abantu bagenda bazira ariko tukayoberwa irengero, ukumva umuntu ngo aravuze ko yatanze igitekerezo ukayoberwa irengero rye tugategereza tugaheza.
Uravuga gutanga igitekerezo nko mu itangazamakuru cyangwa se
itangazamakuru kuri za social media cyangwa kuvugira rubanda n'abaturage?
Ibyo
nabyo kuvugira ba
yego
kuvugira umuturage runaka ugasa n'umuntu hari ukoze ibidakorwa.
Hari umuntu uzi ibyabayeho?
Ndabazi cyane bese.
Benshi ni nk'abangahe uzi?
Abonzi ni babiri.
Bazize ibitekerezo byabo?
Bazize ibitekerezo byabo, ugasanga utanze igitekerezo uri kuvuganira rubanda ugasanga nyine bikugize nk'ingaruka.
Nzabonimana, urakoze.
Nami murakoze.
Ijwi rya Amerika. Niko se Delphi,
karame
twanzure iki kiganiro. Uyu mubanyi w'Ijwi rya Amerika Nzabonimana Aphrodis azanyemo akantu ko kuzira ibitekerezo.
Yego, icyo ni kimwe mu bintu binini cyane, mu bintu bikomeye abantu bazira kuzira gutekereza. Hamwe ivuga ngo kwitekereza, kwitekereza bikaba icyaha mu gihugu n'ikibazo gikomeye cyane. Kuzira ibitekerezo, kuzira umuvandimwe, wenda ngo umuvandimwe wawe ngo yagize ibitekerezo nyine nk'ibyo byose. Kuzira umutungo, kuzira ngo wagiye kurekera wagiye gusaba uburenganzira bwawe ku kintu kiniki, kuko hari nk'umuntu usanga yararenganyijwe mu buyobozi ubu n'ubu cyangwa n'umutegetsi ahanaha, ugasanga arabizize kuko badashaka kumuha cya kintu ari gusaba. Kuzira ibitekerezo ni ikindi cyorezo kinini cyane kiri inyuma y'abo bantu bose, kuko usanga n'abahanzi bazira ubuhanzi bwabo. Uyu muhanzi azize ubuhanzi bwabo umurongo utukura uba warawurenze kera cyane, ni ikibazo gikomeye cyane. Umuhanzi afite impano yo guhanga, yo guhanura, yo gushimisha abantu, ariko ugasanga arabizize. Ni ukuvuga ko ibitekerezo by'Abanyarwanda nibyo byagombye kubaka igihugu cy'u Rwanda, nibyo byagombye kubaka ejo hazaza. Ariko niba umuntu abizira, ni ukuvuga ko atemerewe gutekereza. Nibyo nahoze mbabwira kare, ni ukuvuga ko iki kibazo twavuzeho uyu munsi hari n'uko kizagishakira igihe kinini cyane, hakaba deba ihagije. Ariko ni ukuvuga ko niba umuntu atemerewe gutekereza, umuntu atemerewe gukora, atemerewe kuvuga, ese icyo gihe iki gihugu cyaba kijya hehe? Niba kandi umuntu atemerewe no kubaza ati ese umuntu wanjye yagiye he, umuntu wanjye byagenze gute, mwumve urwo ruhererekane rw'abantu babaye victime, abantu baziza ku karengane, abantu baziza agahinda gakabije, abantu bashatse ibyo bisubizo, bashatse uko kuri bakakubura. Ni icyorezo kibi cyane, ngira ngo leta yiminjiremo agafureti ivuga ati iyi sisiteme turi gukora, ibi bintu turi gukora, turi kubaka ibyihebe by'ejo. Kandi ese ni icyo dushaka? Ese dushaka ko abantu bazubaka cyangwa dushaka ko bazasenya? Nimwibaze, nakandanyirizaho, nimwibaze nk'uwo mwana wirirwa arira afite agahinda avuga ati papa azagaruka, papa azagaruka, sindi bujye kwiye kubera ko ntegereje papa, ese papa byagenze gute? Uwo mwana azakura afite uwuhe mutima? Uwo mwana azakura ese avemo inyangamugayo cyangwa azavamo umurakare w'umugome ugiye kujya gushaka papa we atazi n'ahari kumushakira?
Radio Ijwi ry'Amerika ararekwa ntashira. None rero banywanye b'Ijwi ry'Amerika, nagira ngo mbashimire umufashe no gushimira Delphine Uwamwezi ashinzwe ubushakashatsi, gukusanya no gusesengura ibimenyetso, kuganira no kugira inama abategarugori babuze abagabo babo. Ibyo byose ni mu rwego rw'abantu bazimira bajimijwe n'inzego za leta, n'abantu bazira iyicarubozo, n'abantu bazira imfu zidasobanutse biturutse ku nzego za leta. Loni rero uyu munsi ikaba yarawuhariye abo bantu bose kumenya ukuri kugira ngo ababo bashyire umutima hamwe. Ndabashimiye cyane rero na Delphine Uwamwezi, ndagushimiye cyane mwese murakarama.
Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile.